gudoomiye shirka sidaada sheegti arrimo qaxootiga yaal uun ku hadalay koonfur galbeed ee shirka dhinagaya markaas ku qayb galimaa dhinagii qaxootigu waa shirka maamulada degmooyinka guud ee dalka Soomaaliya shirka dhamaantii way ka marti gaaday waayay mudan ugu doomiye marka go'aanada ku bay shirka arimo qaxootiga lan ku hadalay mayay qaxootiyadan fara badan yaa dibhaankanagadii dalka gaar ahaana magaalada baydhabo qaxootiyadan fara badan dhinagii dalka kenya ku kooy qaar markaas ha ku barakacay deegaanada gobolka baay ku tirsan iyo waliba koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ka dhibaataysan arrimahaas maamulka degmada baydhabo ha hadal qaaday shirka maysa ku eray waayay gabagabadii mudan ugu doomiye shirka inta maalmood uu soo daraaray shirka haddana gabagabaaway waayay kaas wali bahay gudoomiyaha degmada baydhabo waana adoga magaalada Cabdullaahi Cali Watiin oo waramay barnaamijka kulanka warsan gudoomiyada maasanta